andiyazi kodwa ndazi nto nabadala bengibuza ukuba ndazi ntoni kodwa ngazi nto impilo njalo indlela ibuzwa kwaba phambili
umba
Kula, musukala, kuzulunga.